Vyanzo vinavyopendekezwa. Somo la kwanza: vyanzo ambavyo vimetumika wakati wote wa kozi hii vimeorodheshwa hapa. Biblia, Swahili Union Version, Carson, BA, Exegetical Fallacies, Second Edition, Ada, Baker Books, 1996. Daval, J. Scott and J. Daniel Hayes, Grasping God's Word, A Hands-on Approach to Reading, Interpreting and Applying the Bible, Grand Rapids, Zondervan, 2012. Fee, Gordon D. and Douglas Stewart, How to Read the Bible for All It's Worth, Grand Rapids, Zondervan, 2003. Hendricks, Howard G. and William D. Hendricks, Living by the Book, Chicago, Moody Press, 2007. Plain William W., Craig L., Bloomberg, and Robert L. Hubbard, J.R., Introduction to Biblical Translation, Nashville, Thomas Nelson, 1993. Virkler, Harry A., and Carolyn Ayayo, Hermeneutics, Principles and Processes of Biblical Interpretation, Ada, Baker Books, 2007. Zach, Roy B., Basic Bible Interpretation, Colorado Springs, David C. Cook, 1991. Somo la pili: vyanzo hivi vinapatikana katika mtandao bila gharama yoyote. Biblia za sauti: faithcomesbyhearing.com, Kamusi za Biblia, BibleStudyTools.com/dictionaries/, kalenda za usomaji wa Biblia, Bible.com, tafsiri za Biblia, BibleGateway.com, atlasi ya Biblia ya mtandaoni, BibleAtlas.org. Somo la nne: mihadhara hii ya mtandaoni juu ya kutafsiri Biblia inaweza kukupa wewe uelewa wa ndani wa kutafsiri Biblia. Dr. Walter Martin, Biblical Hermeneutics, one by Dr. Walter Martin, inapatikana katika youtube.com. 7-Minute Seminary, Why Bible Background Matters, inapatikana katika youtube.com. 7-Minute Seminary, The Role of Archaeology in Biblical Studies, inapatikana katika YouTube.
Umekuwa ukisikiliza mawasilisho kwa sauti kutoka Shepherd's Global Classroom. Endapo umefurahia masomo haya, tafadhali chukua muda kidogo kuwasiliana nasi katika tovuti yetu au katika app ya SGC. Timu yetu ingependa kusikia kutoka kwako na kufahamu kwamba unatuombea tunapoendelea katika kuwahudumia wachungaji na viongozi wa Kristo ambao hawajahudumiwa kabisa ulimwenguni. Asante kusikiliza. Imekuwa ni heshima kwetu kukuletea mafundisho haya na kukusaidia wewe kukua katika neema na ufahamu wa Bwana Yesu.